thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Tunazijua haso kula na kulala manyanyaso funga shuruti kijijini besi nasomia kini penda Mungu inatosha wengine atakusevu kwenye shida utamdhani rafiki wa faida kumbe moyoni na kuchukulia barira siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku hechi na baba level. Mia kini penda Mungu inatosha. Yes, mina penda marafiki wale wanaokuepo wakati wa ziki sio wanaokuja kila siku tiki sipendi unafiki lakini penda Mungu inatosha no 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 nipange cha kuposti misi kufollow shoboza kozi na kukosi we nani follow usinilete mikosi lakini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipo ndani sina tatizo na majirani ila sitaki wanijue kiundani lakini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body simwamini rafiki ananilipia kodi pengine na furahi nikumpigia hodi lakini penda Mungu inatosha. Yes, mimi napenda marafiki wale wanaokuepo wakati wa ziki